Your boy's here to the double I D.
Fresh
up. C-A to the D. Miamba katika soka, wale wazushi walisha tokota, walisha choka, situ kofocus, mana
chama la wananchi.
Jangoni vikombe kibao, jangoni machenga mabao, hakuna kuremba, tumejijenga.
Chama la wananchi,
soka la kinjunia, jesema aminia, Afrika na dunia, za tulia, za shudia. Ghalib Haji Manara, nabi kwenye msafara, Ali Kamwe hakuna bingwa kayanga imara.
Daima mbele, nyuma mwiko. Daima mbele, nyuma mwiko, hii ndiyo Young Africa. Daima mbele, mbele, nyuma mwiko, mwiko, ndiyo Young Africa. Daima mbele, mbele, nyuma mwiko, mwiko, ndiyo Young Africa.
Jigu Diara Kibwana Shomari, Bangala na Juma Shabani, Mnyata Msheri Mauya Viseki Ngangali, Azazi Kima Yele Mzinze, Faridi Mologo Kisinda, Musonda Morrison Tunachinja, Lomalisa Metacha Mnata, Kwene Dimba Pasi Kwa Baka Dixon, Anawapa Jobu Tunawacha Chafja. Mama Du Shua Boy Bryce na Uto Mudathari Mangushi Nkane Ambundo.
Daima mbele, nyuma mwiko, ndiyo Young Africa. Daima mbele, nyuma mwiko, hii ndiyo Young Africa. Daima mbele, mbele, nyuma mwiko, mwiko, ndiyo Young Africa. Daima mbele, mbele, nyuma mwiko, mwiko, ndiyo Young Africa.
Fresh out from NigerRemix.com.